Isomo rya 16. Yobu yari muntu ki? Hari umugabo witwaga Yobu wari utuye mu gihugu cya Usi. Yasengaga Yehova kandi yari umukire cyane, afite n'abana benshi. Yagiraga neza, agafasha abakene, abapfakazi n'impfubyi. Ariko se kuba yarakoraga ibyiza bisobanura ko nta kibazo na kimwe ari kuzahura nacyo? Nubwo Yobu atarabizi, Satani yaramwitegerezaga. Yehova yabajije Satani ati, ese witegereje umugaragu wanjye Yobu? Nta muntu uhwanye nawe mu isi, aranyumvira kandi akora ibyiza. Satani yashubije Yehova ati, Yobu arakumvira nyine, uramurinda kandi ukamuha umugisha, wamuhaye isambu, umuha n'amatungo, bimwake byose maze urebe ko atareka kugusenga. Yehova yaramubwiye ati, genda ugerageze Yobu, ariko ntiwemerewe kumwica. Kuki Yehova yemeye ko Satani agerageza Yobu? Yari yiringiye ko Yobu azatsinda ibyo bigeragezo. Satani yatangiye guteza Yobu ibyago bitandukanye. Yabanje kohereza abantu bitwaga Basheba biba inka za Yobu n'indogobizi. Hanyuma umuriro watwitse intama ze zose. Abandi bantu bitwaga Bakarudaya biba ingamiya ze. Abagaragu baragiraga amatungo ye nabo barishwe. Hanyuma yumvise inkuru y'incamugongo, yumvise ko abana be bari mu birori, inzikabagwaho bagapfa bose. Yobu yarababaye cyane, ariko yakomeje gusenga Yehova. Satani yashakaga ko Yobu arushaho kubabara. Yatumye arwara ibibyimba ku mubiri wose kandi yarababaraga cyane. Yobu ntiyarazi impamvu ibyo bintu byose byamugeragaho. Nyamara yakomeje gusenga Yehova. Imana yitegerezaga ibyo byose kandi yashimijwe cyane n'uko Yobu yitwaye. Hanyuma Satani yohereje abagabo 3 ngo bajye kugerageza Yobu. Baramubwiye bati, ugomba kuba warakoze ibyaha ukabihisha, Imana irimo iraguhana. Yobu yarababwiye ati, nta kibi nakoze. Icyakora nyuma yaho yatangiye gutekereza ko Yehova ari wamutezaga ibyo bibazo, maze avuga ko yamurenganyaga. Umusore witwaga Elihu yarateze amatwi acecetse. Hanyuma yarababwiye ati, ibyo mwavuze byose ni ibinyoma. Yehova arakomeye cyane kuruta uko dushobora kubyumva. Ntashobora gukora ikintu kibi. Abona ibintu byose kandi afasha abantu gukemura ibibazo byabo. Hanyuma Yehova yavugishije Yobu aramubaza ati, igihe naremaga ijuru n'isi wari he? Kuki uvuga ko nkurenganya? Wowe urivugira gusa, ariko ntuzi uko ibintu byagenze. Yobu yemeye ko yakosheje, maze aravuga ati, naribeshye. Nari narumvise ibyawe, ariko noneho ubu ndakumenya iby'ukuri. Nta cyakunanira. Mbabajwe n'ibyo navuze. Ibyo bigeragezo birangiye, Yehova yakijije Yobu indwara, amuha ibirenze ibyo yari atunze mbere. Yobu yabayeho igihe kinini kandi yishimye. Yehova yamuhaye imigisha kuko yari yaramwumviye no mu bihe bigoye. Ese nawe uzigana Yobu, ukomeze gusenga Yehova, nubwo ibintu byahinduka? Muri Yakobo igice cya 5:11 hagira hati, mwumvise ibyo kwihangana kwa Yobu kandi mwabonye ibyo Yehova yamukoreye. Hanyuma ibibazo. Satani yagerageje Yobu ate? Yehova yagororeye Yobu ate? Yobu igice cya 1:1 kugeza ku gice cya 3:26. Igice cya 4:7. Igice cya 32:1 kugeza ku 5. Igice cya 34 umurongo wa 5 n'uwa 21. Igice cya 35 umurongo wa 2. Igice cya 36 umurongo wa 15 n'uwa 26. Igice cya 38 umurongo wa 1 kugeza ku wa 7. Igice cya 40 umurongo w'8. Igice cya 42 umurongo wa 1 kugeza ku wa 17.